hortana ka dan yar xamar dhagay ka digan dayman 678 at the boy
back on the beat
karam AK-47 dega haga fur let's go
back on the beat
let's go
walaiska wala walaiska
ding ding ding
walaiska wala walaiska
ding 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 ding
walaiska wala walaiska
ding ding ding
walaiska wala walaiska
ding ding ding
harif madinto marah qayarkis waligis kaligis
aha
harif madinto marah qayarkis waligis kaligis
saswaya
no face no case waxna hayda shibda lilahayn ilka asaqays musigina bass no face no case waxna hayda shibda lilahayn ilka asaqays musigina bass
musigina bass
eke wina ma bare
ha
eke wina ma bare
amar sefwaye sewaye ragabu qabado ya waye waxa lo dhimanayo def waye soo shita dhehbi bishar iyo qeer gabar yahay deer jecli gubeer dadku waxay sheegayaan we don't care
we don't care
hey
baby make it daddy dhexdaak meeli ani waa wareed waa soo bareed kaas wuu dareer kaas wuu dareer baby make it daddy dhexdaak meeli ani waa wareed waa soo bareed kaas wuu dareer kaas wuu dareer waxnaay aar musgeey daar kaas iga baar bannaanka iga saar midka u daar waxnaay aar musgeey daar bar bananka igsar midka u daa
way way ala layla lay siu desh tayse yesh hay sas mahmay korle u hay
hay hay
korle u hay sas mahmay
walaiska wala walaiska
ding ding ding
walaiska wala walaiska
ding 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 ding
walaiska wala walaiska
ding ding ding
walaiska wala